ladies and gentlemen, it's Bilo Angela
Tsunami, baby.
Nana tebe swali tosne ne imino chine tinyagili icham fito ne uni tos kibaningo tos ingenile nyene gochini mama stresso nyene gochini baba stresso.
Love is blind, umetwa na chams mapenzi kipofu, umetwa na chams. Kogine unenyu neto, kogine unenyu neto.
Chamnyet kotilengu mageta mugulendu, chamnyet kotilengu mageta mugulendu. Gichamnege chamega sungo emwaevi, gichamnege chamega sungo emwaevi. Disability go my inability, disability go my inability, go my inability.
Love is blind, umetona cham, mapenzi kipofu, umetona cham. Kogine unenyu neto, kogine unenyu neto. Nitaga my happiness, chaguo la moyo wangu, kwake sina stress, mboni ya macho yangu. Hamnifanyi chochote, moyo ushampenda. Sa kwa nini ni mwache, kwa kesu ni makosa.
Love is blind, umetona cham, mapenzi kipofu, umetona cham. Kogine unenyu neto, kogine unenyu neto.
Strong Wave representing White House Empire.